maadaama aan xukuumane dabaatan badan yahay dirse nimankii xagaleen nimankii markay xagaleen maysa suuqeena hortaba argagixisi ahayna shacabka argaax iyo walbahalka rideen meelo badan guryaalkii galeen guryaalkii dhaceen marka hore markii dambeena ma oo guryaalka kuguursadeen alaabtooda rarbeen haddana may aan jeesideena in oo dadkii ku goobadaan shanlanga goobadeen shantiilan baxda sidan inay sheego ay dhammaanti oo wada gooriyeen hal meelna mayskale wada goorina hadda sida una xogta iyo dhabta ee kahay inoo deegaanka dhaalin ku sheegay in geekeen naftatiya shan afarlan laka duugiyaan inan sheegay afarti oo qaqaleeno kakase meel duur ee ka gooriyeeno u dadka uursadeen shareen hal qofa laka duugi markaan agti una xaqubane shantan lan gooriyeen markaan dadkiyaa dadkiyaan xoolayaan qalohayaan dadkiina magaaladii markii antaa suuqyo la aragay dadki walaay magaalad ka jireen wada baxeen markaan dhabaato weyn weyn yaa ku jirta degmada yagno xoolageena wal ku dhacay dadweynihii dukaamadii badaraankiyana badarkiyaalayn haata boostooyinka jiran haata la baxeen dhabaatadaasa lagu sheegaya walaalkay
waayahay mudane guddoomiye dadka ee al-shabaab iyo ka gooriyeen degmada tiyeglo ma dad shacab ay ahaayeena ma dad ciidannimo iyo aan ku shakiyan oo askarta ciidanka koonfur galbeed ku tirsan yahayna balaado faahfaahin oo siyaasa dadka la gooriyey
wallaahi dadka la gooriyey anta shantan lanoo anakin sheegaw hal qof oo ama dowladda balluqa lahaaye mal aragaw dhammaantii oo dad shacab e niman ganacsata e wal isku gadgadadaw ganacsata yaryar ahaayeen hal qof oo dowladda iyo xaq leh oo majarna runtii dad oo sabreer eh oo ulaka eh oo kuxadgudub iyo ka suubiyeen dad oo marna lii ku shakiyay ciidanna hormanagan dadka gudyaalkii oo dad kale shaqeeyeen haata maka jarna dhammaantiyo markaan dad sidii oo liigmaaq yahayn walaalkay
guddoomiye al-shabaab waliba la sheegay in iyo burburiyaan iskoolkii degmada kiyaale iyo weliba xarumoogii caafimaadka ee degmada kiyaale marka maamulkii degmada tiyeglow iyo etin arrimoogaas may kula dareertan
runtii horta may inka muhimsanaayey matoorkii magaalada kiyaale matoorkii siibideena furfurdeena la baheen alari meel kasto oo bulshadii sida iskoolaadka oo kale sida caafimaadka oo kale walaa horta wal bani aadan e ma ee wal qaabdii bani aadannimo in shaqeeya ma ee wal xormarka baha ka horjeediwa wal fasaad e wa ilaahay umadaha ka saladiiwa run haantii geeka una hadda la masini rognay degmada tiyeglo horumarkii deertay walaay una dayac tirnay wal alla walaagii oo ururada bulshadii ama bulshooyinka degmada tiyeglo sida waxbarashadii oo kale sidii caafimaadka oo kale walaay oo dhan burburiyeena fasadiyeena lii walaalkay elmatoorkan kuwiina elmatoorkana furdan oo goorkansano matoor wiino ama id failahay sida maanaa ujeedadiio way waaha matoorku si e ciidamada bulshada dhanaa waraabasi markaan marmara may koo jirana ciidamadan oo etoobiyaanka iyo kubiisu jiran booyada mayle in weelahayna in mar dambe qof bani aadan ee un ku waraabna oo yaakaas fasaadeen suubiyo hayaan markaan wal horumarka degmada horumarka bulshada baa ku horjeedo han haddii ilaahay erdaqsi inagadaane unoonaa dee walaay tallaabe e oon ka haboon oo un ku qaadan lahaynin shabaab yaa ka talagalaan haddii ilaahay da alla ka dhaka walaa wal naharisdee ma ee wal dabna daladii ma ee wal miiliha ku dhiyeenba shaydaan umadda ilaahay ka saladiiba haddana haddii ilaahay da alla ka dhaka adee abaabulahayna see dhaqso inka nagada lahayn yaa qorsheelahayna walaalkay
waayahay guddoomiye gabagabadii xaalada bini aadannimo yaa ku jara degmada tiyeglow tan intii maamulkii degmada hakubahi degmadaas waa an sii dheerta in shacabkii meela dilanka daro dhibaato al-shabaab iyo meelan ku jeesiraan. Marka guud ahaan qorshaha degmada Tiyeglow maamulka kiika uu isku leeymay ay
horta un marka hore hakubahaane una dagaal malahanoo kudiina si adala socota daabab yajare daababkii oo isku dheelitir la-aan yajartay un gobolka walaan kooyni ma haystay in cududda ciidanka iyo tayadiis an la mabeeyo qalabkiina lin dhammaystiro markaas nagan iyo qorshahan ahaay maadaama wal nooda dhimanaayeen walaay noo dhimanaayeen hadda dhammaystirane haddii ilaahay jawaab degdeg iyo dhiga doortan oo degmada Tiyeglow nawaaxija haddii ilaahay raalla ka dhake samqaadkana ilaahay leh laakiin qorshaha una lena maamulkaana ana gobol haamba haato oo jididana way waha an sadaqsee gurwaygaas umuddo leeyahay an sadaqsee kugubana fadaana diilaya
gudoomiyaha degmada Tiyeglow oo idaacadda warsan waramaya kaasahay gudoomiye eeda maasanta
adaa mudan walaalkay.